Kun sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Jiraattonni magaalota Oromiyaa garaagaraa gurmaa'insi haaraan magaalota Oromiyaa tokko tokko mootummaa naannichaan labsame barbaachisaadha jechuun yaada isaanii ibsanii jiru. Faallaa kanaatiin bu'uura uummataan qabu gaaffii uummataallee mitii jechuun kanneen qeeqanillee yaada isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimmicha irratti ka gaafataman hoogganaan biiroo magaalotaaf misooma manneen Oromiyaa obbo Mohaammed Guyyee gochi magaalota akka tokkotti gurmeessuu kun qorannoon kan irratti taasifameef gaaffii uummataatis jechuun dubbatanii jiru kunooti.
Jiraataa magaalaa Wanjii ta'uu isaanii kan ibsan Dr. Irsiidoo Lendeboo mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota ollaa walitti makuun bakka tokkotti gurmeessuun magaalotaaf bu'aa qabaa jechuun ibsani.
Wanjii Adaamaa akkaali hundihoon yaallon zeenaas samaane poosti biineensoor qannaa nagarnoo xumuro biyyee ammas dubalaa Wanjii masarta lumaatu walirraa isaaffaan.
Wanjiin qaama Adaamaa ta'uu ishee yeroo dhagahu waan gaarii waan bareedaadha jedheen fudhadhe. Gara Wanjiitti bu'uuraalee misoomaa ni babal'atu. Wanjiin giddugala industiriiti. Dargaggoota hojii dhabeeyyiif carraan hojii ni uumamaaf. Bu'aa guddaa buusuuf kun guddina magaalaatiif gaariidha jedhee namana. Kan Wanjii gaaffii uummataa duraan turedha. Isarratti ammoo Wanjiin Adaamaatti dhiyoodha. Wanjiin daangaa Adaamaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 hin caalu riqicha laga Awaashii jalqabe. Kanaaf Wanjiin gara Adaamaatti dabalamuun bulchiinsa bajata misoomaaf wantoota kutaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa argatu tokko guutuutti waan argatuuf akka carraa gaariitti ni ilaala.
Manni marii naannoo Oromiyaa guraanna 20 bara 2015 magaalota bifa haaraadhaan walitti gurmaa'an jechuudhaan kan ibsi keessaa magaalaan Shaashamannee fi magaalaan Bishaan Gurraachaa walitti makamuudhaan kutaa bulchiinsa magaalota Afrii fi aanota 12 bulchiinsi magaalaa Adaamaaf magaalaa Wanjii immoo walitti makamuun kutaa bulchiinsa magaalota 6 fi aanolee 19 akkasumas magaalaan Gobbaa fi Roobee walitti makamuudhaan kutaa magaalota 3 fi gandoota 12 gurmeeffamuu isaanii akkasumas magaalonni biroo bifa haaraadhaan kan gurmaa'an ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee ture. Jiraataa magaalaa Gobbaa ta'uu isaanii eeruudhaan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniin akka jedhanitti magaalonni walitti gurmeeffaman kun haalli gurmaa'insa isaanii iftoominan qabu hawaasni irratti mari'annee jechuun qeeqani.
Fayyadamummaa hawaasaas jiddu galeessa waan godhamee mooti. Galii irratti miidhaa qaba. Lammaffaa fayyadamummaa hawaasaa mataa isaa irratti miidhaa qabaachuu danda'a. Gaafasii godina Baaleetti ture sana. Abdaanitti Oromiyaa fi gala. Kana jechuun immoo akkuma barbaadanitti immoo harka keessa galfatanii kana jechuun immoo bu'aa isaa caalaa miidhaa isaatti irra natti mul'atan akka nama tokkotti akka jiraata tokkotti. Gobbaa fi baaleen bulirraa kiiloomeetira 10 ol fagaata. Kana jechuun namni gobbaa jiraatu dhimma barbaadee fi kiiloomeetira kutee baasii kaffalee gubba dhagaa jechuudha. Kun immoo miidhaa malee bu'amaanii qabare. Walitti dhufuu caalaa kophaatti irra misoomuu wayyare. Fakkeenyaaf amma gaafa adda adda jiranuu baajata isaa kophaa isaanii qabama. Amma immoo bakka tokkotti deebi'ee naa waan qooda namni nama silaa argatu waan bakka tokko sibiila ittee sitti kenniteeti. Kun hin gaa'ittee yaaddaare. Kanaas gaafa kophaa isaanii irra misoomuu danda'u. Gaafas immoo kun kan ittee itti gaafatamummaa isaatiif nama qaamachi irra tokkocha isaatiif fuutee kennita. Hordofiisaafis haalli mijata.
Hoogganaan biiroo misoomanneenii fi magaalota Oromiyaa obbo Mohaammed Guyyee gama isaaniitiin gurmaa'insi kun jireenya uummataa bu'uurarraa jijjiiruu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf hojmaata fooyya'insaan hojjetame jechuun ibsaniiru.
Magaalonni xixiqqoon magaalota gurguddaadhaan walitti yoo hin hidhamne saffisni guddina isaanii magaala guddaa faana. Walitti namni hanga tokko duubatti hirkifachuu danda'a. Magaalli akkuma guddatuun dinagdeen isaas galiin isaas fedhiin uummataas achirratti dabalaa waan deemuuf walitti makamanii karoora wal fakkaatuun yoon guddanne taate inni baay'ee guddaa ta'e magaala kaan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Keessumattuu kan magaala Adaamaaf magaala Wanjii addunyaa irratti magaalonni dorgomaa ta'an baay'ee hawwataa ta'anii fi har'a turistoonni addunyaa adda addaa iddoo adda addaatti daawwatan magaalota of danda'anii deeman qofa miti. Of danda'u ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Sana cinatti magaalota walitti hidhamanii pootenshaalii qabu waliin qooddatanii guddatan. Akkuma beeknu lagni Awaash magaala Adaamaa irratti dhiyoo jira. Magaalli Adaamaa aksesii bishaanii qabaate misooma daangaa laga Awaashis magaala Wanjiitti walitti hidhamuudhaan naannawa sanatti magaalota baay'ee dorgomaa ta'anii fi uummata keenyas madaaluu danda'an ta'uu akka dandeessu keessumattuu saffisni magaalli Adaamaa ittiin guddataa hin jirti akka biyyaatitti sadarkaa jalqabaa irratti waan jirtuuf naannawa ishees ofitti hammattee guddachuu akka dandeessuuf kan yaaddame jechuudha.
Obbo Mohaammed itti dabaluudhaan gurmaa'insi magaalotaa kun qorannoo irratti kan hundaa'ee fi fedhii uummataallee kan of keessaa qabu jechuun ibsaniiru. Magaalonni kunneen walitti makamuu jiraattonni deeggaran akkuma jiran gariin ammoo uummanni mariidhaan keessatti qooda hin fudhanne jechuun qeequ. Haa ta'uti mootummaan naannichaa ammoo jiraattota naannoo kanaa qixaan fayyadamoo taasisuudhaaf hojjetame jechuun ibsuun isaan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Akka asirratti barbaachisaa baasanitti yookaan qoraaleen mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaan deeggaramu Tigraay keessatti geggeessu akka addaan citu yaalaa jirti. Gabaasa Maayaa Misikir Finfinnee irraa ergiteef ka jalqaba torbanii tamsaasnee turre irra deebiin isin dhageessifna jaalannee dhiyeessa.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch torban darbe xalayaa gareelee mirga namaaf falman 63 mallatteeffame mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf ergame maxxansee jira. Kunis komishinichi wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchisee qorannaa gaggeessu akka dhaabu gochuuf Itoophiyaan kan karoorfatte irratti yaaddoo qabaachuu isaanii kan ibse ture. Gareellee xalayaa kana mallatteessan keessaa tokko kan ta'e Amnesty International aangoo komishinichaa addaan kutuun waan hamaa hordofsiisu qaba jedha. Duula Amnestiin biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessaa jirurra Saa'ud Nuur akka jedhanitti dhaabsisuuf yaaliin ta'u kun aadaa adabbii malee jiraachuu kan Itoophiyaa keessatti hidda fageeffate qofa gargaaraa jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaa fi humnootii bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti sadaasa bara 2020 waraanni erga ka'ee waggaa tokko booda komishinni tokkummaa mootummootaa kun kan hundeeffame. Gareeleen mirga namaaf falman akka jedhanitti dararaa ajjeechaa jumlaa hidhaa fi humnaan gudeeddii dabalatee gocha hammeenyaa raawwatame maraaf gamlachuu yakkamoo ta'uu himan. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba irraa kaasee qorannoo komishinichaa mormee waggaa tokko dura maallaqa kanaaf kennamu ugguruuf yaaluun kaka'umsa siyaasaa of keessaa qaba jedhus sagalee gahaa hin argatin hafe. Garuu diplomaatonni torban darbe Reutersiif akka himanitti Itoophiyaan aangoo komishinichi qabu jajaa dursitee xumuruuf mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessuuf jirti. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Reuters kanaaf kallattiidhaan yaadan kennine. Garuu haasawa barreeffamaan qophaa'ee kan sirna baniinsa yaa'ii gamtaa Afrikaa guraan dhala 15 gaggeeffame irratti itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnon karoora kana mirkaneessanii jiru. Gamtaan Afrikaa waliigaltee nagaa baatii sadaasa dabre humnootii Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka tolfamu kataasis wal waraansa lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafate kan namoonni hangi tokko 100,000 hedduutti tilmaaman sana booda. Amnesty International irraa Saa'ud Nuur akka jedhanitti nagaan itti fufiinsa akka qabaatu gochuuf haqaaf itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Motumman Ethiopia gabasa komishini tokumma motumota baati fulbana ke sabasi fulatama dabsi sejira gabasich gamlamen gocha seran ala rawachu sani ibsudan motumman namabelesu akamesha waranat ittigargara me kajid ofkesa qaba
hidattoni murle sudan kibba kesa kawudan danga ethiopia cyani yero hedunan no gambella kesa tarella rawachu sani motumman nanicha beksejira nanule danga lamani rat nagenya kabu wali galte ragahamus hidattoni murle turban darbe gambela serani halella rawachu nipsamera gabasana kurmalka qopese tsahay damtot esa
hidattoni gosamurle sudan kibba kesa kaani danga katamro nanu gambella senan turban darbe kesa ana dima kesat namatokko ajisani tokkomo madesu saniti motumman nanu gambella kambeksise halella wankannin awamsisuf halana genya nanu danga sudan kibba fi nanu gambella rat walin hojjechuf jubat wali galti ragaw isani presidentin itti ana nanu gambella thank you joke ibsusani fula media hawasu mamotumman anicharra be kundanda amera motumman anicha kan jedus waggato kudarbe kesa qofa halella hidattoni gosamurle rawatan jedamin namon digidama ol lubusani dabu daiman heddun ukkam famani fudatamu fi lon heddunis akkasuma sani ibsamaturin sudan kibba erga sudan jala bahun bermadumma ishi labsatte waggotan kudalama hindabarri bulchin sananno great people jedamu kesa dufun hidattoni gosamurle kunnen sababa itti halella rawatani fi kawo dawam sisu maltu godamu qaba kan jedurratti presidentin itti ana imma business fi misoma university gambella dimicharratti qoranno heddu gaggeesu dubbatan Dr. Gaslo Akron wan jiran qabum turti sudan kibbat saasan ras wannan hubadde jiran akkanan ibsu egalan
an digim degu sudan eje benesu salam conference life nesu betaganay betagazu jim tegenkenata une tamya sayo የኖር በርሰብ ደቡብ ሱዳን ያለው
ወልገይ ሱዳን ኪባት ቃምኒ ለማኑ ቆደራ ፍደተን ረትርማ ዴንትሬ ባቲ ደርብ ኬስ ሂደቶትኒ ኩነን ኡመተን ወይረከሱመስ ዲንካ ሱዳን ኬስ ተርገመን ብረደቁን ይጆ ሌሎነ ከሱመስ ነሞ ተጉርጉዳልን መፍደቱ ሀሌላን መራወቱ ሁምና እንደቹ ቆቲ ከነከው ጂትላሉት ጅራ ነምኒ ሎኒን ቃምኒ ሎነርገታይ ኦቨርባዲስኒ ጉርጉራ ናኖ ወረሙድ ለከነ ሞማልት ጅራ ጆሌው ካምሰኒ ፍደተን ኦፊ ጉድሰጆ ከሱመስ ገረዲንካ ከነትለ ጆሌው ፍት ፍደተን ጉርጉሩን ጅራቹ ዳባቱስ አከይ ጆሌው ፍት ጉድፈቹን ፋኩን ጅራ
ከነረ ደርቤስ ደርግጌስ ፉድ ሀዊቶኩ ገበረከኑ ዳፍ ሎነ መብራ ፍደቹፍ አከድርቀሙ ካሱ ዶክተር ጋስሉዋግ
አሁን ለምሳሌ ካፕቴን ይፈልጉ በጥሎሽ የሚጠየቀው ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ጥሎች
አመፈከኛፍ ከሎን በርባደን ይፍ ደርግጌስ ፉድ ወርባዲ ቶኮ ገበሪኒ ይሮ ፉዳ ጋፈተሙ ኦሪባየዋንቴፍ ሎን ሳሙን ኩንጅራ ጅሬኒ ሳኒ ዋሎን ረቲቡራይፍ ነምኒ ሎኒን ቀምኒ ጅራቹ እንደንደው ሆጂ ቆና ረትሌ ባይናን ዋኒን ቡባኔፍ ኛታፊስ እትዲምበው
ጎችኩን አከጎቱማት ይሮ ኢላለሙሌ ጅራጅራን ሃዩንኩን
እንደ ኢሮ የሚቆጥር ወይ ጀርኒነት የሆነ ቦታ አካባቢ ወደ
ደርገጎትኒ ጎችከን ረቲቡባን አከጎታት ይሮ ኢላለመንስ ጅራ ሙርሌ ጅዱት ደርገጎትኒ ሙሪዮል ፈካታ ከይሰት ደርገመን የሮክ በከብራ ረቀኒ ሆሪፍ ረተኒ ዴቢያን ኒጀጀም ኢባን አዳነ ሞታ ከስጉዳን ከና ከጎታ ቲላሉኩን ኑመጅራ
ናኖ ሂደቶኒ ኩኒን ራድፈኒት ረኮም ቡራሌ ምሶማ ጅራቹ ካን ሂማን ዶክተር ጋስሏግ ወልወራን ሱዳን ወሊን ቢየቲን ታስስቱሌ አከናንኒች ጥየፈኖ ሂነርገኒ ታስሴ ጅራጀዱ
አሁን የመንግስት ደቡብ ሱዳን በራሱ ይችላል እንደ መንግስት ሲቆም ብዙ አመሳይ ቆዩ ወደ ጦርነት ገባ
ሞቱማን ሱዳን ኪባ ከሞቱማት ይሮ ኦፍ ደምደው ወሶ ወጋባየን ቱሪን ገረወራናት ሲኔ ኮመጩ ፎሶንታኔስ ድራን ሞቱማን ሱዳን ግዱ ገለይሰጅሩ ገረከነ ሂምሶም ሲኔ ይሮ ኦፍ ደንዳኒስ ይሮ ገባባ ግዱ ቶሎራን ሰትሴኑ ኒሳኒ ሲያሳፍ ዋንቴፍ ተስገብኒን ቱሬ ወሶ ወራነን የሞ ዋይ ሚሶማ ዱበቹፉ ይሮ ሂንቀበን ቱሬ ቡልቺንስ የሮ ፒቦር እንዳይስ ጅጅርመን ፍንኔ ቡራሊም ሶማ እንጀተምኔ በርኖት ሚስንጭሩ
ድርገጌስናንቻ ሜሻበርባቻፍ አካሃሌላ አከናታይሱስ ሂማን ፕሬዝዳንት ኔቲአና ዩኒቨርሲቲ ጋምቤላ
ቱርክ ጌላይቶ ማይደርሳይቶ ወጣቶች በዛ ነው ሌላ ኦፕሽን የለው መሰራ ገስተ እንትን ማረግ ነውና
ድርገጌስ ሙርሌ ሜሻማ ቢተቴሳ ምጨትሰይኑ ወለይ ፍለኖ ብራይንቀው ተስገቢን ለበሙፊ ሞቱማን ጀባ ለበሙን ረኩብራቲ ሜሻ ወራና ሄዱንማ መትሬስ ይገው ከንዱፉ ሱዳን ኪባራቲ ሴራነለስ ከንቀመን ኢሳኑማ ኩኒ ኢሳኒፍ ደልደለ አከፈለኒ ትዱፈኒ ዴበኒ ከንዴመኒፍስ ዋሜሻው ፍርካ ቀበኒፊ ኩናምቡላን ጋምቢላ ከይሰጅሮሞ አከጀራቲ ሜሻይኒ ደነፊ
ዋንፍርማ ተታጀለኒ ረትስ ኢሮ ኢብሰን
ለደቡብ ሱዳን መንግስት ርቀት ላይ ስለሆነ በእነዚህ አካባቢ የአስተዳደራዊ መንግስት መኖር አለበት።
ናንሚቺ ቡልቺንዘ ሞቱማ ሱዳን ኪባራ ፈጋቴዋን እርገሙፍ ቡልቺንዚ ዘደርጋና ፊገንዳ አበቹ ቀባ ቡልቺንዘ ጭማቱ ሳምበርባቺዛ ሞቱማን ገመለማኑ አንጎቹ ቀበን ኮሬወሎ አዋሰ ገመለማኒ ወልቲ ፊዴ መሪሲሱ ሄርማቺሱ ቀባቹ ረቶጀቹ ቀቡ ኡመቴ ኮኡመታት ወልቲ ዲያቴ ዋይነጋ ከመሬት ጎቹን በርባቺሳዳ እንዲ ጉዳን ገሩ ዳሎትኒ ዱባን ዱፉ አከኒ በርኖተሴኑ በርኖተረት የሮይሳ ደበርሱ ጎቹን በርባቺሳዳ መነበሩም ሳበኑን ዋንጉዳ ተቆዳ
ወጋደር ባቲ ቁራን አላከነ ኬስ ሰገለ አሜሪካዎችን ጋፊው ዴቪ ታይሰን ይከንትራን ዱብሂማን ቡልቺን ሰናና ግሬት ፒቦር ጃይ አዲንጎናራይ ነሞን ሱዳን ኪባፊ ዳንጋ ጨውን ለሚሌ ኢትዮጵያ ረት ሐሌላ ራወተን ኩኔን ጎሰሙርሌ በከህም ቧንጀቹን እብሰኒ ትራን ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሄዳምጦ ፍንፍኔራ
Horsi sebul toni godina borana hori sani honge bonara orfachu fille bakkatte gurguratan abu sani vio ettimani amma lombay egati gadi buadan gurgura kajran dubbatu. Wajir horsi sebula godina borana imma kanarat gafatame devi kennejra galmo dawit yabellora gabasa kubbese kaba kunoti.
Obbo gurracho konsole jirata anaya balluti loni balakka mankesa bonner kafitnan kamurasar kajru kesa gabafidechu dubbatu.
Lon lam fit ngurguram ne male haya asu mi sent jala sel male ngurguram
male
eh
male
gabaya tinjir
gabaya tinjiru
gabaya ninjirtu
male
gabaya benu gabaya ninjirtu nagade ninjirtu emina me rabitu njiru rako mo namidan de lakisu tana fin male namino me rabitu njiru
obujatani qalichas asuma ana ya ballo jiratu
gabaya tanduri munat khallon gutani da batani hamlon gabaya tan badi qayum khan funa gamma namira kofo fe waxilara kate yoga ti dikoto kargate lawri khana ba yoni abirade wanya gamma namibire jaaju fi obsafi birine jaaju gati dikosule tanam irabitani dabame fi bire jaaju gati dikonam namirabit dabani fi bire jaaju jiran lon kan namin khalu bae tofe lubu garachina masati fofe namirabit dabe gari tigalchi dabe bire jaaju jirmale gati diko khennani fi gati tufata gati guddon barbada biri nejaj gati indiko len injirt diko len
obatute ukka jiratan gende didana ya ballo gati lo ne amma baye gadbu ataw dubatu
gabatan duralo ngutani talade biya lo narmay je alade biye gute fulay je tada basun bitani kida nagaden bitte agarsi agida bubi agu guji ago nagade he tamona mo yelilla chedille bitani tuf go bitani kida lo ngisa sunimbo khoromi lo ni kuma torbatam sadde tamalle basatu አውቺ ሮኒ ሁም ዲዳም ሰዶም ባሳቱ አርታኒ ሆሮሚ ሁም ያሻኒ ጃምብቱ ጅራኒ አፍሪም ቢቱ ጅራኒ አውቺ ሮኒ ሁም ተኮፍላማን ቢቱ ጅራ ራድሎኒ ጎሮም ስሎኒ ሁኒ ሁም ፍራኒ ካፒታቱራኒ አራብሪ ኩማ ፈይ ዲብሻኒ ኩማ ነካሲም ቢቱ ጅራ
ከናፊስ ሶርሲ ስብልቶኒ ኩን ገቲሎኒ አርካ ቀብኑ ኩን ወርከት ኩፋዋን ጅሮፊ ፍርማ ተበርባና አጀዱ
ዋቃን ገዲት ሞቱማኒ ኡማታ አኮዋቃጅር ኡማታ ዋቂ ራምቢሲና ሞቱማ ዮ ጭናት አባቴ ሀዴ ጋርስካን ካናማታ አናን ከሳታ አናን ሞቱማን ገብዋን ሰድጉማን ወኒ ዴ ጋርሴዳኒ አቺላፍሰኒ ለኒ አግላፍሲን ጌቱ ኡማት ቢሪንጌ አግላፍሲ ዳገነ ሚዳ ኡንጌ ጎዲን ቦራና ዳቀብታኒ ራዴ ጋራ አቺቬል ሚሊየና ገና ኸኔ ቬል ሚሊየና ገና ኸኔ ቬል ሚሊየና ገና አርጆሜዳን ሱኒ ጉራን ዳጋው ማሌ ወኒ ሁኑማት ቢርጌተ ኡማት ኸናራኮታኒ ራዳንዳማቺ ሱማልቴ ሞቱማ ዋን ካና ኡማት ኸና ራኮታኒ ራዶዳንዳማቺ ሴ ጀነ ተናላ እርጋ ደባርፋቹ ፈን ወና ጋማ ነብይ ለያጁ ፈን ናምራቢት ደባኒ ኹሳው ችሎኒ ኻባኑ ወፈታኒ ኹም ኸናኒ ድብቶ ጃቶር ብከናኒ ወኒ ብረጃጁ ጅሩፍታ ዋን ዲቢ ካቡ ደልገል ኸጆ ጋኒ ነሚ ዋኛቱ ካብሮ ኸገላ ዋኛ ሰን ካባ ሞቱማኒ ቀርቃቱ ወዶታይን ጋባያላክ ኑበርባዴ ኸራሲን ጅርቱን ዴጋስ ጋባያለን ኑበርባዴ ነጋጃ ከሞቱማኒ ወዲሰኒ ሎኩኒ ፈልተ ጎሬ ሞቱማ ጋባያላክ ኑበርባዱ አዱ ቀርቃስ ኮፍታይ ነማ ዋናማ ከኒ ኮፍታይ ካንጀቹ በርባታ ዶ ጋባያኒ በርባታሚ ሞርሲሴ ብላኩ ቀርቃራ ወን ቀርቃራ ጎብሎል ሱኒ ዮናምኑ ራቢታር ጋኔ አቺፋ ነብሲ ዲኮቶ ኩቡም ጋኔ
ኦብሮቦ ጉራቻ በከቧ ዋጅረም ሶመጀል ኢሲፊ ኦርሲሰ ቡላ ጉድነ ቦረናቲ ጋፊ ኦርሲሰ ብልቶኒ ካሰንከናፊ ዴቪታኖ ካናከነን
wajri daldala kawan kanu jetu kawan kanu gan setimun denda ya urakoni yang majic charger tu injera gabah ture ya am mambo dema warni jero borani ka ori burguratu ka ori ambuko hama duv jirkan kabate gara ori gara gabaya gesa jero kuni itti wa bita chuf ture amma garu deggarsi da qabajira milan da qabajira ni kanoris da qabajira amme giwanya targate wan ugargate rakon kunisi ina faje de yade chuda kunum tokoti fanafu motuman deggarsan marka qabkana han litu faide yade yuni trofe rakonam ummati kees jiru kunje chuda orisa gar guru gara gabaya gesu oru uqa hangar gabaya gesu gar turfachut gar gabbefachut wan de mufi rakon dabar tajirti rakon mamboda hanjirtu inafa jede adaju
obroban karqar sudu fajiru altakatti bakkamaraga wudi sumala jedani sunis bifa ifaqabesan akasabe baraga wudafi qamni federalarra agaganda tikandau dubbatani jiran amma stableni fi namottanun fa gargar sani qabtani gara godna borana dufajiru wajjiralen motumma fi mitimotumma kesuma minanya taati fi margawri qabachudani bakke wangara garatira jiran kanin kessa ka ministere turizimin qinda gargar siminani ana ilwayet jiratu tabrangau angawi ministere turizimi obotari kudamise bof mani jiran
turizimi ummata midame kana cinan dabaddaide de garsa hatattama taw ko kamadi kuntala dibatokko sinde daku kuntala dibatokko de garsa ummata kana fkabanne dufneerra
gargarsi kun dabata binisubusuna walintawun kan koppai uto kamule laminar mandrasi margalle jiratu taafi binisota parki borana kes jiratani farjomu dubatani jiran addisa kedalecha waragargarsa kan argate kesayyu
bishan guyatok botin guyatok nuruft guyas una fanit walino bas kuno elinu tindiat jartin laftuna adwa ila qamtet irbuddo roto yunqam eli siminto lani asdiata male gara khunam kharabi yitgodan sansun le tindiat lafdi bille tindiat kuno maditi tenel elwaye fuladi bille maditi bille nqam ebulle nakduma chaajir gargarsa le diota gwandi dikoto kargachu jirra male o margachu tindir
gargar se akka walittika ba majiru kun horsi sobulto ta beratti abdi orusi amasgaru da feisan bere dakkabu banan amma fwanitti no folchan wanin qabne fi lubunna madu malajichan suda qaban dubatu jiratonni gudna borana obbero bagurracha bakkabwan wajjerami so majalli siti fi horsi sebulla gudna borana motumman tumsa amaka jelcha jiruni furmanni akka argamu abdi qaban dubatani jiran dabalanis projectot jalli si finna oromiya jedun motumman nanno oromiya gannata kakeesatti hidawan kuda afur karur sekeessa kurneni sani hojjete tumure rajadan wajjir miso majalli si fi horsi sebulla gudna borana akka jedutti honge gudni chakeesatti mudateni horim mana dibbentana furtami jaawul yodwan kanin keessa dibbenta saddetami jaawul kantan lontaus ere jira gaba sagale america galmudawit Borana ya ballora
Guyan dubartota sadarka addunya qopi addaddan kabajame ole guya kanatti buabe yokan qormata dubartota mudatan adem sake sattis cimnaf cicche dubarton nagar sisan kanarat dubatamuda nanno oromia gudina borana ke satt dubarton midda hongen isan rangau ke sajiru Udugaba saam VOA gama sitti male meet down gendu barto tarraan gai laal jisun gaba sakinde se kaba sahay daam totu ees.
Guyyan dubarto ta addunya sadarka edila addunya ta rakawajame ole raan. Guyya kanan bu awa yi dubarto ni kese darbani fi rakole isa mudatan akam tindan damatani darban kanjadu fi immoot dubarto ta walin walk awatan ratti tiye fate guyi chika yada tamu yotaw akanan no oromiyati waggotan darban kese kam mudate barakanas daran hammate ettifufi hongen godina boranati mudate. Middan geze kese ma dubarto ta ratti kanjadu sagalien Amerika jiratto ta godina borana hongen ammidaman hasof sise jiram. Adde dimtu abdu galgalo jiratto godina borana ganda filo bikoti horsi se bulata usani himun saw hongetin midan gakkabi hamtu dajachun sagale amerika ibsanirum
horidrine lon turbatam gaba reegar shantama qaf amma tan tokolle inqabu lallesa folalle wa tokolle olan ninu bonan dumate lallesa nuntu nyate tin orin kan nyata furusa tibitani wa andi binqamnu wanni nu qamnu ri sunille qaraw ma anno janne animma akmata qiya dir sallenqabu ijolle sadi barsisa jira wa an ijolle barsisa ire ori sumbankin ke yenne jarade manalle ninqabu am fula gultille inqamnu konke tan derejiti nu khennite tende tan kettetin waan bulungara chatin kamnu fula bulin kamnu
harmen kun itdabaludan ijolle saddet qabachu sani ibsani halli it amamaati sani bulchajran rakisata u himanin ad elamaboru godina borana tidratu ganda bokosata usani himudan dur boranni belam beku nikenna male hinegatu jiran manguddon kun honge borana timudaten kesuma dubartoni rakko hamaf sat lamanjechun ibsani rum
rakko qabdi dubartoti manje nane ad manat dirsi ala galu duru ma dubartoti ruwayegat ana yojirata manjirata yoqalatan fo manna qaban ijolleni adir ruwayegat dirsini tir ruwayegat rakko ni sin qabdu ilmetan yadalte dudda qabdi taan gara qabdi ilme muchinot ilme ndiqon sin dudda qabdi tibot cinqamte wan ta tadabde dirsi ala galu sibirta wan itkhenni tin qabdi aati osisa jartil laftun adolen ulfa cufti arer wan tokon qabt liqinsau maatun qabt akmale midamte midanirget khesumad dubartot
addedimtun gamasanitin dubarti waheddu barbaachisa ammagaru halijur rakisada jechun ibsanim godina boranat itgafatamtu wajir imma dubartota fi daimani ana bulluq add burtukan branu sawa hongetin rakon dubartota rage daran hammata da jechun himanim
ali dubartoti ke jurta alcima he jirani de garsa walqabate wonni gaayda minjuru inde garamani garu ammo wonni nami nam qulamsu wonni gaan injuru garu ammo ke suma dubartoti osu safi dubartiti ulfa al rakisa he jiran mane nanduri kumbe kamu borani anan are amwonde so ninjurto har bisana onu godi borana ne rakko na gange ter da kabi ko fa rakko bisanit har khatar git khana nami tende khaybulani gaddis dibi ninjuro kesumatam dubartini armosisti arer du dinkabdu e daimi so warra feda khana fi nami al rakisa al cima hejuru dubartu ulfati fi dubartu osisate amma ka al qabatan kenati dubartini al rakisa je kum so dami shani dibti sagali fi so dami la al rakisa hejurtena
duran hori dirretti akabnen sinyannef e gaturre amma dirretti galle jirajechun ad eleman dubatu
amma krasa hesa binensi nunyan binensi ala lenduri orum khensu nyata sunin fayada nyen cawara besille orinka la fayun jiru nyen cawara besille wa nyatin kabu inninu nu qara orin rasa khe kubanna rasa khe sanu nyati yenne qara irat fulana nu argut fulana mi kharamul dem ngo na daddan wa argitut fulama motum man qubnu qabut baqan akketokotu jirboranar mijirkhun
kesma baratoni shamarani barnota ettufani barachudaf rakisada kanjidan ettigafatamtun wajira dimadaimani fi dubartota ana bulluq addibartu kambranu degersigahan akagodamuf gafataniirum
al ongi hana midabana sitargaman dubartin barum sukhaysa baratun dalde addankute ummati duri lon qabate lon sungurgurate jollo fi basifachacha khana fardamo wan barsifatun dabe dubartin kuta kudai lama fitte kuta kuda fitte ferate fatecha khana fi dubartin sunar mangot wan barantu wan dabdefi ulfin tanke senu ninjara e ruma intanke senu ninjara kana afinu amo ninu gonu de garska dabasiu disefi dubartotun an fakke dubartin ka manketetu e basit jar fakke nya modese sin barar modese tok bursa de tamam bitajachu kana afi alisu ni abasuni ni manga fatigal te birsu me safude wan kan bitaf kana fitte fudin tan e ulfin tanke senu wan jirtuufi karaama yuunisefitiin waan qulqullin meesha qulqullinnaa walqabate dubartii sun ammoo kara isiin deeggaramtuun kara hanaan deeggaruttin jirra warraan kadhanne.
Godina Booranaatti sababa rakkoo roobni waqtii shan walittaanse hin roobneef hongee mudateen horii hedduun dhumaniiru. Lammiileen 1,000 hedduudhaan lakkaa'amanis beelaaf saaxilamaniiru. Deeggarsaaf harka bal'isuutti jiru kan jedhan Aadde Burtukaan ammas deeggarsi kallattii adda addaatiin godhamu cimee itti fufuun lubbuu baraaruu qaba jechuun dhaamaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.